kamwe nyuke nina we muba musanyu chimpamanyi no wazana wotira bakamwe nyuke nina singa madene pode wera ko weti nali nyenyesa kugali benjole nayo butono bwankola bubisimanyi mama tinange ndigejja mu kukira benda bi ola babunjogeza ko naba mubambi ngabwe nalwala kawuka mbwera ndugenda wabula sibanenya kubanga nange ekitufu kyankola ndi awo mumakati bwati omuntu atalina kabimbutonde toba ndi musisita anza njijawa kyokka neewunya bamala ebiseera ku nze kati nawe kyemmanya era obuusabuusa kubeneesi wetuuse buli omunda baliko kweshoni mumaka nkikutangaza naye kale namunyumye nabawe ebbeetu ebyo ddembe lya buli omu okola kyalabye ne mukama yankola siina ntondo ekirungi n'ekibi amanyo mbikula ndi muzibu wa kuyiga okujjako maama yamanya ekinyiiza ne baze yannemwa kaakati owakatebe kasembe keetunyumye kiwawe n'amalira nga tekyalyatuma kolero mbufunze yesonge simbuka kwa kutunya malia banja bebuza tichi abakazi balu nechitugano kunywerera wamu sekeje yangamba ati abakazi abedda bafumba ngetyali mupaka magombe naye katusango mwanywerera wali naye ngagambe kimutuziza bana balina basonga basajja baluno tebafuna chansi kubulirirwa kongedda wekyaliwo kati bamala gawasate likubuuza omukazi ayisibwa atya yefuula amanyi kati gwe n'omufumbirwanga byonna bambi toyinako nawo muwa makisi lwaki gamba ng'obutaga baabaami noleka omukazi yefeeko gwe ne kadenerema mwayiga owewanga akola so nga muteeka gw'oteekeddwa okumpa ekimala kale ebyo twali bigumidde naye n'omukwano gwennyini osanga omu agumanya obweso ate ng'ekiwummuza omukazi taata kuba mukwano buuza abansinga mukkirize nti ekitubunya amalya teriba ddembe obungala banja nga nnoonya ate anambudaabuda omukazi taddibwa olina okkimanya mukkirizenga ekitubunya amalya teriba ddembe obungala banja nga nnoonya ate anambudaabuda omukazi taddibwa olina okkiyiga kozabakensonga lwakuba ebyomunju tebyatulwa ulinga mpiira tasamba yanenya abazanyi soba oba obuuzizza empola luvannyuma ofuna ensobi kwekuddalemu okuteeba kugereza owoobwongo nfunye kati manya naaba beeyombegera teriba ddembe abasajja genda n'alaga eryami nawasa bakazi mudda n'alemu okubasabinga mazima nakuleekawo essande kuba alina omugolo olwo sigaddewo mukuumiranju ate nga mubinyiga abakazi musajja omweza kumalako ekyagala wamma afuuka ekyenyinya lwa gyoli n'omulengeza nga n'ekyagasa omwama mpaawo bagattako n'okukuba omwami singa kuba anaakunyigawo kale naye akuleeka n'obusungu bw'ennaku ebimuddya sikyanenya ababaaloga ne mubutala bukyayinna batya obukwabuza seba ebisenge kati oyo bw'abataano by'okimanyi tandika okutegeeya ebbalibbali yeewonera enjala kyansi weemukwatira n'afuna amuwenyako basindika sitame anti mukudde duro kati ddala omunenyoty oyo kale nga mwana wanyiga otuuzaawo okukuumira ekiyu mukkirize nti ekitubunya amalya teriba ddembe gwebungala banja nga nnoonya ate anambudaabuda omukazi taddibwa olina okkimanya mukkirizenga ekitubunya amalya teriba ddembe Karabanjanga no nyere Anambuda udomu kasi tadivoli no chiga Makagi mboroku wokwanyo mulala bana kazi tulinga bana bato wanyigano muzano ukodya tasegera meka na yeche baba bano baba makusinga we mukwano mpime gurumyo moyo na yeche baba bano baba makusinga we mukwano mpime gurumyo moyo zenina yeche jawa talilavu zena kokano mbulolo ebirozo owande kedani anisebo Kuviranga ndaba tongasa Mfunda no mwavunga manyo mukwano Kubane wendi obutula tata mpomerwa Muline kwa ngamba ndiwa kwanye tata Mbaka nane muti mazita ngambo Na yevulirwe wekaba manyo linasebo Akuwembe jeyo mkuo jesiri Yenga chechi ndivazo mutonze wendi Nano wemi akasa tuafungo ufumbo Yeye wezo mumba siganyi kwana Na yenga nango mfako ngeda weshalivo Mkirizenti Kituvu nyama diate liwa tembe Kuhungala banjanga no nyate Anambuda hudomu kasi tabivoli no chimanya Mkirizenga Kituvu nyama diate liwa tembe Kuhungala banjanga no nyera Anambuda hudomu kasi tabivoli no chiga Jena kujama kakufumba Kwebe vyogo za nafunoli atanyega Oja kuliangale julo luverera Na bakambia chivu mozo mukazi Sitoko sisi mbio mkwano yesiri wa jemani Kasubire uli mwami ama tide mwecho Tio mkazi chumutuza kumuwe mbeja Jukira nchikwe gwali nawe koti mbulamu Kale kola gajalo mutumio kwenda Vina songa jenki sisa vya vya vyemani Nere vitu vila mwato kumona maria Mwobi kutefunye ne chanso kwanjula Bakata baba zaliromu wala timutia Kawo ya Josephu ye chitange dara Na boso musoga ye ya yosanadera Wena kula nenja bulire mikono chabwe Fuledi gobo buze nye vifako Eri otevo zirifa mwairi ni mulikuate Munda vila baba suta kuteye Kana ye mukirizeti Kitubu nyama diate liwa tembe Kuhungala banjanga no nyate Anambuda hudomu kasi tabivoli no chimanya Mukirizenga Kitubu nyama diate liwa tembe Kuhungala banjanga no nyera Anambuda hudomu kasi tabivoli no chiga
www.mp3ugandanmusic.com